The music. Yo, 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 you already know what's up, nigga. Woo!
Party, 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 party. We throw it up a party on the moon, nigga.
Damn.
We throw it up a party on the moon, nigga.
Woo!
Party, 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 party. We throw it up a party on the moon, nigga.
Yeah.
We throw it up a party on the moon, nigga.
The lands again, be like cash.
Yes.
Ball in the seat, be like cash.
Dang.
Hustle from Sunday to Monday, nigga. Kila siku niko cash. Mombasa Malindi wa mesha tambua. Chana usiku hata ishike mvua. Mena my young blood na chafua. Sinipime bado sija ungua. Poteza mtoto, lipota kidogo, wakaleta zogo. Kasema sema, eti sina mtongo. Tuona bwaga siyo zile za poro. Swag zimeshika bado sitoki Kongo. Wale wana stu wakadai ni horo. Kwenye line wanajua mini zogo. Lacha wakisema apu mambo ni doro. Wali nicheka, wakanitenga wakisema sema eti mimi sifai. Na nimerudi mabazi na fly. Yani zina fly ata bila kutry. Metoka mbali lakini hawa fry. Jasho langu so machozi na cry. Sina hela ila wana ni die.
Oh my gosh, that guy is rough.
Hey,
party. Party, 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 party. We throw it up a party, bust the move, nigga. We throw it up a party, bust the move, nigga.
Party, 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 party. We throw it up a party, bust the move, nigga. We throw it up a party, bust the move, nigga.
Jenga jina, situpe mila. Kwenye game misitoki bila. Shindana nami usitake shida. Aso nafanya huwezi ida. Leta ngori na kutoa bila. Kwenye game na watoa nduki. Nimesha jipanga name na chafua. Pande zote bado natafuta. Pale mefika mna graduate. Goma ni kali the country. Navuka boda hadi kwa trace. Leta wakishinda na kina Tracy. Saini merudo na die kesi. Kaja me die the country. Mebido mechifunika blanketi. Iki tumefanya awezi keti.
Party, 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 party. We throw it up a party, but the moon, nigga. We throw it up a party, but the moon, nigga. Party, 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 party. We throw it up a party, but the moon, nigga. We throw it up a party, but the moon, nigga. Party, 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 party. Party, party, party. We throw it up a party, but the moon, nigga.
Get it.
We throw it up a party, but the moon, nigga. Party, 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 party.